Bambozo mwakeo Anapulozo mwake nisina n'ụwa etu esi ebu ozu nwanyị aga ojuju ogbe yiri n'ọgụ gị male ya bụ na mụọ na-enye ụwa mụọ anya ka ọzọ ugboro onye nwe ibu egwu ọmọ na-achị m onye taa ịra anyị chukwu ọgbalị mbọ ọgbalị mbọ ka nwoke ọ mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ onwe n'ebe Lagosu wee ruo Lagosu wee bụrụ ọkada wee gbara ọgbalị ọkada ọtụtụ arọ wee banye bamfọ ọdụ onye mmiti ga-abụ eze enu ụwa ije nwoke dị ụgbọ abụbụ nwoke na-ata Lego n'ụwa kemerunu owe neketi banye anya webali banye naba kemerunu ebe ba na-azụ na bịa a na-azụ abịa moto pas na kemerunu ijenu ọjụla abịa bụ ọtụtụ ọrụ emelụ mme na-aba nwanne nya wee nwụlụ ewele pozin wegbuo nwanne ya ebe anyị wee kwara olise kelu ụwa nyere m aka alịla ebele nwa na-akwali chukwu jebe jebe adịrọ mma naba naba adịrọ mma ịba anya malibo ga-eme n'enu ụwa ịma na-enwere ọnwụ nwa ga-abịakwute nwoke n'ụwa ọdụ onye aka anya gwuo onwe ya mana chukwu kelu ụwa ma nke ka mma enu ụwa na-echi ga-adị mma igbo na-echi ebuke onye ndidi na-eri azụ mmiri ibe anyị chukwu wee bido ụwa n'isi wee bido wee zọbụ onwe ya o mesili jebe filipini ego oyibo wee karịa anya lụ ebe niko dubute ego ebe niko dị wee bụchike kọntaktị wee karịa anya lụ ọbalụ exchange ọ nọ na real estate ọ nọ n'oil and gas mgbe oji wee bata nnekwu ego oji wee mepee kọmpani aka ya Anikins Global Limited Anikins Empire Anikins Oil and Gas hotel and suit ọgaranya ngada n'igwe ike onye ego n'ụmụbomụ anya ndị ụmụbomụ ji abụ ụzọ ọgaranya n'anya kene igwe igbo n'enigbo n'enigbo adịresi n'ụmụbomụ ọgaranya ngada igbo n'eligwe ogelega 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 gbalị egwu ọvọ ndị ụmụbomụ na-agọlụ ya igwe a ndị loyi na-achụyi na nkịtị a ndị ilo na-eme na nkịtị maka ịgbamụ ị na-emeli ndị ụmụbomụ aba na-agọlụ ya ọvọ ọlụlụ ọbalụ ụzọ dị mma n'ụmụbomụ n'Imo steeti o tinyere strit laịt onye ọbụla na-enwe ṅụrị ọ tutu mwa kolabia ndu mwa bomu kwa jolo bodo ibo ndu mwa bomu na balebo ndu mwa bomu ni manole wabodo mutazi bomwa pasi nadi kani nadi wabodo mutaka noli wabodaba balebo so waro waro Roger Cabarras, your tutu, Nana, ne Wangole, Makiwa, Labu, Dogu, or Tutu, your Kenya, what they never go no good, or Rondo Cabana, Golan,
Iwe, Iwe,
Iwa, Mamma, little Mabo, Mua, I do Mabo, Mudi, Chenya, Chichi, Kaliba, Tulunya. Iguarab on a Philippine. O Messilo Fobas in Umobum. Adoras in Umobumwa. Samba do Numobumu. Nidapa. Hey! Samba do Nibona Philippine. Ozo toke rara. O Jege Magunama. O June Mago. Numobumwa. Ibara bona ya kekene ogele gowa Nyasi mukene liya Undezi boya Nakezi boya kaja wanema Enolea Oye moye boya na namba Nyabezi boya Ibara banya kene Igwe Sona membani Christian men's club ngeti ya bin Ibone kwendego Wale modan gote of Asia Ibone kwendego Christian men's club nke Philippines Agalanya bike Mr. Balin Bigadi Sona memba Christian men's club Na Philippine, Ogalega. Mr. Washi, was on a member. Member Christian Mascula. You were born in Miriago. Miriago was on a member. Christian Mascula, don't care for the name. Miriago, you were the bandy because. Yasimo Canelia. Kisilu wazulika Matana yezayo Onala chasuwiti Onyana yeze onyego GMT oil and gas Osuzo na Philippine Yabo president Ndibonina na Philippine Ogala nyangada Mr. Corris AGK, the CEO of Nollywood, Onyendo Kwebo, Odogu. Iba mena Gabriel, Amechi, Gabriel Onema, Gabriel Holmes, Limited, Gabriel Oil and Gas, Gabriel Table Waters, Gabriel Pre-Bread, Ogalanya durugo ni welive Ogalanya no ya dele yemma Aku bigi na mo Aku bigi na mo The king of us in the Philippines Yes, I'm going to be CEO The king's limited Aku bigi Ogalanya Nyabuku CEO Ishok Entertainment Aku bigi dulobo na mama Principles are rich uku emeka Nyabu CEO Young Millennium Resources Nigeria Limited Young Millennium Hotel and Suit No way Young Millennium Hotel and Suit Na bot She's a kissily, she a meta. On your well, yes, it was your sinner web. No more boom, no, yeah, then I am my CEO, King Emmy Global Resources. Nigeria Limited, no man, no, yeah, they don't know. Oh,